Police in Kasarani are investigating the incident. The model of a woman
fresh body was from Niger Remix.
The body of the woman was discovered in a short-term rental in Roysambu in Kasarani with the head
Hood of the day.
NTV's Brand Chu.
Mwaka ulianza na pressure mingi sana insta. Daily na sikia kesi mtu amenichinji ya sister. Mamista waliamui mwaka tutafika easter. Saini kitwa form sigusi ruti za thika. Spini dunge mini ya majins kama nyinya. Mani funge tu kilemba nionekane mtu wa dini. Nogopa neza kutwa popote hata kijijini. Nomba tu nitakapo mini guse na idini. My dear mwenzako ninafia. Mwaka ujafika nusu na hofu wa shantia. Daily nkiwasha data pumzi na nikatikia. Juna stroke nkiona vitu mitandao inanambia. Mara this happened here when flani went there. Vitu zingine sad wezi post kaumbea. We can never undo what's been done this year. Tuko teke teke can somebody slow that gear. Kenya si hamini ilo misi tafakari. Nomba nitume habari kwa mtu aliyeko mbali. Hali si hali meletwa na pepo flani. Ukifika ndani kwa ndani kila kitu kuvaa. Welcome, come one saga za madam. Huko kuna waheshu fanya TikTok dam. Nyam, sijui kama we una ningam. Fika uskize magenge pigwa memes tam tam.
Nimekungam, wasupo wengi wana act dam. Some wana banja kwa nikoa na kufam. Mara men can lie, mara men can die. Na madam, simta una mtoi na nisan.
Okay, nita Westwood, Ken would come for the fresh food. Mufika mapema nipate kitty with the best view. Never come alone na kuja na kina get road. Bet you and I hope nobody sent you.
Ni January na najua kuna njaba. Usikue fala ti utapele kwa fana chali. Inafika point ujali. After some time tunasikia habari ajali.
Fresh out from NigerRemix.com.